wan shukuru mungu e ametimiza ahadi yake e, kweli ametupendeza pendo lake halina kipimo oh alitupenda bila shaka ametuokoa tumwimbie kwa shangwe oh Mungu wangu
Mungu wangu Bwana wangu
ulitupenda
Baby.